JC Calyx, the Bluetooth, hey, Mr. Sexy. Mafimu mezo yabo Eine basulile
Mama wewewe
Ibale chitati nga nafike pobe Minine kusela po Numbalele obale njitemfu Bala tota na mama Bala minina na matenga Fyako sabale tila fyangu Numbalele obale njitemfu Bala tota na mama Bala minina na matenga Fyako sabale tila fyangu Iban kumbwila patali
Ajiji
Iban buena fya patali
yeah, yeah.
E ina wine baleti ilande yangalilo kutali
Mama
Iban kumbwila patali
Aya
Iban buena fya patali
Mama
E ina wine baleti ilande yangalilo kutali E ina wine pano Shabu inga ta ukwete dunguwa Uinga mbonelelo Kutamona kwa tifyonse fiali fiewino Kanshi kwali chikonko Ayaya Ifwe nifwe aba fiashi batamfishe Babululu bakene Fwe wendala mashashu pile So tutambele
Ifwe nifwe aba fiashi batamfishe Babululu bakene Fwe wendala mashashu pile So tutambele
Iba kumbwila patali Buena fya patali
yeah, yeah.
E ina wine baleti ilande yangalilo kutali
Mama
Uba nkumbwila patali
Aya
Uba mbwena fya patali
Mama
E ina wine baleti ilande yangalilo kutali
E ina wine pano
Entertainment.